Hey, you are a mountain. It's real. Na mulasta amaziwa uli nasty baby. Na mundara wachipala ati sexy baby. Ah, iwe ana Montana. Doba sopo baby iwe awe kontama. Ninge na mono stoka flow freestyle. Na mabesi ali gali monga sex style. Ah, beauty yako magineti. Shape boto inchila magileti. Ana iwe uli tighty. Pewa pita mpufu uzi pasa sighty. Frio, ndine chia wapa zedi. Nima blonde city yopa wa jeki. Pali iwe ninga vule na kuvulako. Kuchiseko chakudo na kukomako. Unipanga this, slap XY. Niku mwapo monga vevi, mix wine. Dido, tamba tawoy. California hustler and we rich boy. Which means tiku duma no passport. Kukuleta kumazi yopa no hustle. Mr. CIO, what you trying to? Mulefo ya gelo wandi no crime. Nishi wanu anasila no market. Juone kanichi nya uchaku nasdek. Keve aka kama funa tu masters che. Kashilinga na milezi since last year. Ona twek baby twek. Valangize uchitika please baby twek. Iwe ndiwe bomb kulibe wina no. No two faces I inonge wina wina no. Ile mbine lungu no land mate. Nima party everyday just come fit. Iwe baby ndiwe freestyle. Hashtag in of you tapa selfie. Uonekana kala paleji. Vasa kuvote ndiwe che uliko. Body yako niko kuchibotolo. Ivi vina vileke vikandolo. KSP ama lula tumilomo. Uridop fry brualizi. Ndiwe ndeke sufunika kudebo street. Very sweet. Liki liki lori popu mendo yako. Fresh ice cream koko butter. Kapena tuma coconut. Shala to the fresh yo. SYDLOO. Milezi kemsin yo de bomb yo. Brigo CJ na madust yo. Nachi mwansa chi best chi DJ. Nachi ya nachi fucking up a replay. When this time me my payback. I'm free. Nachi nja vizimi.
Exclusive from Afrofy.com.